Yeah. Are we recording? Sawa. Cue me. Genge true. Twende tena.
Bamba. Leo sukia kujibamba. Ona kujibamba. Leo sukia kujibamba. Ona na bamba. Leo sukia kujibamba. Ona kujibamba. Leo sukia kujibamba.
Mabazi meja, wanajua pati la kitemi bala. All your friends na wasije na nja. Akizima yeyote leo, hapa bebwe mtu. Man I'm feeling good, oh nana. Hope you're feeling good too, oh nana. One shot kabla nyanze kujimix na madema. Na time party imeja majem yo. Cheki yule palesi ya meweza. Na ule mwingine palesi ya meweza. What do you expect man, hili Kenya. Motherland ya dem fine girls kana senya. Literally kame kuisa. Girl, them want it, them deserve it. Ila kwa ulevi unafawe makini. Majina, bado unasema jina. No, ni, ni. Hello, hello, ni kama unapotea. Hello, 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 ni kama unapotea.
Why do you ski?
Nadhani niko gero, niko maji. Niko gero, uro, ni made. Na vinywaji, baka mtu.
Jo, niko keroro. Hakuna kinono ispokuwa bia yangu na watoto. Kwanza kwa kaunta kuna moja na mpige usoro. Na mnyemeleo kuniki star, star, star. Gana ngala bala kimi najua yu anitaka. Mkwa wili ya mami naona vitu zangu. Ndata kuenda kumapima jo kunywa ngangu. Wanuki ya poa kwani umejipaka nini. Na naopio umejipaka uko chini. Mame nene na nene. Watoto wa mujini. Wampiga bikini. Wakiwika nonini. Ebu smama kwanza nkagwezo vitu. Nikio nazmesmama lazima ndakutibu. Nazmesmama lakini nkuze swali. Umeva chupinga pijo hapo ndani. Haikosi we ni best ya suga shambi. Haga origi ama ile aganji.
Niko gero, niko gero, niko maji. Niko gero, uro, ni made.
Ni made,
na vinywaji.
Na vinywaji.
Sasa ni bananas. Kwanza mbogi si unachekini ya mabad man danger. Maji tunakata kama mamba. And the party don't stop. Kila ukicheki kila mtu full cup. Hata madem unitank, unitank, unitank. Kapa ukitoa form buda utavunja bank yo. Truth or dare? Are you there? Moja asha blacky amedos kwenye stairs. Speaker morning all our things will be there. Fika home heels amedunga wrong pair.
Ati heels amedunga wrong pair. Nikidani pia ajava underwear. My niggas zingieni mkowea. Shereni ya lute ile ya kuendelea. Generation Z ni wazi. Wagenge true ni wale wadi. Lakini these shots mnapiga haraka. Hii speed siwezani manzeni liwacha. Sha kwa wazae tuende mdogo. Whisky na shisha retu kwa mdomo. Shereni sheria. Kila mtu lazima tapitia.
Niko gero, niko maji.
Niko